magaalad Hobya ayaa lagu qabtay kulan ay soo qaban qaabisay hay'adda nabadda ee geeska Afrika iyo wasaaradda arrimaha gudaha galmudug kaasoo ku saabsanaa sidii loo heli lahaa golaha deegaanka kulanka ayaa waxaa ka qayb galay odayaasha dhaqanka ururada bulshada rayidka mas'uuliyiinta galmudug iyo marti sharaf kale gudoomiyaha magaalada Hobyo Cismaan Axmed Cabdulla ayaa ka waramaya kulankan
barnaamijka runtii de barnaamij u baahanahay oo ka digmahan u baahanahay oo nagu weyn ayuu yahay waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta ee galmudug hay'adda Horn of Africa Center for Peace iyo sida runtii de iska kaashanaya in Hobyo ay golo deegaan hesho shacabka deesaa ka aragteen oo ay u helayeen ayaa ka dhaba waxaan diyaar u nahay inaad kala shaqeyn hawshan
qaar ka mid marti sharaftii kala duwanaa ee ka soo qayb galay kulanka ayaa ka waramaya ahmiyadda ay leedahay in magaalada yeelato golo deegaan
dadaal badan u gala arintan juhdi badan baxshay halkan habeenno badan u jiifay sidii u heli lahayd degmada Hobyo golo deegaan u heli lahayd farsamooyin badan oo jira
kulanku wuxuu daaran yahay inaan la hadalno bulshada degmada Hobyo waliba aan kala hadlo arrimaha la xiriira DCF-ka ama ismaha golaha deegaanka si aad marka qayb u qaataan ama qayb ugu noqotaan mashaariicda horumarineed ee dalka ka socda
anagoo ka wakiil hay'adahaas iyo dowladaba in loo hayo qarashaadkii iyo taakulayntii la sii jiray degmooyinka kala markii la dhisayo go'aanka uu reer Hobyo uu ku xiran yahay inaa iswarsataan iskana warsataan mustaqbalkiina
gobolka dadku doortay saxiixa uu rabo adduunka dhan 20 sano kadib uu shaqeeyaa balan qaadiyaysa waa tixgelinay marka waxaan idin sheegayaa maamulka degmadu wax baan nagala maqan yahay damaca shakhsiga aan joojino mid qabiil kara naar waxaan hayo lugu galay hal iska daayo
kulankan ayaa muhiimad weyn u leh bulshada magaalada Hobyo.